Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bogi janga fandu hala Mamadou Sama Sekou jam wal sakrabe hedibe. Altner hande noga jeddi fevri leedi malindi yambinan na nyaloma hertanago ONG ngaji le aduna rundu fuf dum wadi e wottu mo bende ballaji na hasindina sanne sabi rafi denago. Imadraji fewde ciotobe njorobe shishana jugiti bomako do cilul no dido bollo yiltagol lo gollorde OCS muninde habbo podde bonde wada ma ciakte wonterde himbe dido e kaki shishana nati e juude. Gilla ñande aswere nde fuddi kawrtal mbernoga e jottobal festpaku to wagadugo ton sisul hikka woni mbern filmingaaji runde afrique kabaru hewtagul jam e ngun sembe ko warji amen hande beta altinera noga jeddi fevrier 2023 bismillah sakirabe lidi malindi mbern e kedan narndu yambinon altinera hande noga jeddi fevrier nyalloma ONG ngaji nde do yambere yu wattu mo transition yaltini ONG ngaji kewdi yimbe le hasindini be mbern hewbe hulti mbern de do gullira den jogi nafa modo wonande be kanko draman mayga wonko hebene kedan fasta ngo sita sidibe
ku yata dubi sappo lidi malni an wolli tordade la fi dejere du sabi so pelle ONG ko heewi ana matale lidi malino ku nayri bangal faabar yimbe be tordade hewti di ONG ngaji ana faabo bibbe lidi malni hebnede golle yogabe du hebi holliti wiidi ONG ngaji ana faabo waddude deejer kala kawral nukkuje to heetobe lammal on wala ngat le lewru decembre hitane 2022 leedi malni fi dabiriji tekinade honade di ONG ngaji gollitale leedi mal e mangal mudum lewi ministere humnin kabar lamorde nannan mudum wiidi dabiriji fiama yal an hada ONG ngaji di naddude kulleji de yamiraka le seeda leedi mal fottade weltugon kalsi en nannan mudum lewi lam koblam hakkunde region miccutunde wi le lewru novembre hitane 2022 le gouvernement leedi mali hadi pelle je fugo jea e inde leedi franci gollude le leedi malni e mangal mudum ciagan o an nyabamaado leedi franci du taji ballekum en fugo nayri bangal kabaruji faabaade leedi malni
tela yogaji tawde fuf jabaare tumbuto holti wiide mbernna dido on ngaji na jogi nafaka modo holti wiide be pabo e le yire wera nukuji mabidi wonko be kanni kenyodo amen to tumbuto no aluseni foke dana fastango Ousmane Yalbouli
en zone
holli tinde wiide tan e de jogi nafasanne kano e de bayidu latade toraji e de buyta rafi golle sukabe jokolbe do tumbuto do e de bayi faabaade bale yogaji fa yottaade laamu leedi meden de le golleji mon
travail je pense que les
1000 hakilo on ngaji di eden jogi nafasanne sabidi ONG ngaji e projet ngaji anamballa jamare nde ko fawi do kabaru yirwere kanno ko min tayki toto ko sakiti jondun e celi darade darnde majjino haniri
les ONG
ONG ngaji di anan jogi nafasanne e de beyda okgol sukabe jokkolbe golle sabede andi himbe fu mba hebude golle laamu
sakira watu to haklaji modu kabaru yon banga bem ame Facebook e Twitter yimbel idon nangabe kaki chisa chisa ben hewdu ben nangadi dun dum woni ko tayka tiagal cilodo do bol e madraji gollido humanide habbo podde bonde don wadi jamma erlande ben du ben jungununo mayo bamakondo deno kambe ardibe ndedo gulde OCS mo ben jungu nono bamako holti wiide be beltanke sane e madraji ngadadi di denno ko ben ko dido hedugol yeygol chisa yargol mudun mina wondi tabere e nukuji di ko kanko kalifa guita tawda mabbe keddanna ko hebani do fostango sita sidi be LCC
min jamin e tewtoron tinno dum baton hajjeji bani adama ne fu tongado hajje mul an han batede honena fedde droit de l'homme wirno soni on jabi
du halaji kanko Moussa Djibril Maiga commissaire police ardido beedo mangal pade en yamde noga yabbilidi silimaaji chapantati joyi wontu minitaaji seedo tam tiagal mudum beedo mangal pade en darke nokku goto to shisha yarate hamdallah asay 2000 gardo tobe tan wondo fay goto wala le sundu be puyke yimbel gombe tombe du fu
watti fuso dum wuli ana hanne dogga tewta hore mudum pati berma taja fe me acci wadde on di golleji boy sanne o nuku yoto sita yartano arana gaaw uddama le nyolma handen bari goto tan woni ga
tonka wala fu shisha ko be njihi be nawrke nuku goddo to dum yeyete ngarobe sodde dum ka ana don e be kuyidu ngam yigol mabbe mangal pade en be ka immin hakkilaji mabbe gollo do o ka gondini hala kan
di lugan goji hebi semme sanne me yilge nukuje yogaje game yi e fe goto ana yara shisha me yi e dum kaki shisha jungo mebbe be yimbe didon nangabe goto mebbe tawama ana jogino shisha didi bon tawama ana jogino kaki yari di shisha be yimbe didon me hewtnabe lamu kobe tajobe kite ben hono na sare wirino
ngadi imma dara jotta nukule kewdo godde kanko mamadou eskulibali commissaire divisionnaire komani do fedde ne be noddirta office central des stupes de bamako jungo nano mayo ngoka yetti sanne golle mo be ngadi jammaako on ko yottoto yimbe debbe sappo woni nangabe kaki di shisha o yari te faahi mudum fu nangama e lengol do lugangol gol be ngadi jungo nyaamo bamako do sappo yaade sappo e joyi lewru fevrier bettino
kawrtal noga jottobal facebook fuddi ben asor jabbina de to wakatu tuno dum wadi yaso yimbe hewbe lidni malli totandi ben teddengal hikka tawama tun bangal ben kanko premier sugal ko kala mayga e yimbe hewbe kanko ben madugo amada won ko ben kedo facebook sita sitibe
yimadi to yimol leedi mal ko noddata sidigi jabaati le o batugo noddata fespako leedi burkina holliti kawral e dokkundure juudi hakko bibbe leedi afriki fu le ngal kortal noga jetti bo fespako leedi mal nen won leedi wotiri noddan fotte o batu le o batu bibbe leedi mal worbe robe fu tawama ana borni basngaajum en daneji le o batu de inde leedi mal le halaji makko kanko premier ministre leedi mal noddata shekal ko kalamayga holliti wi leedi mal ni weltigi sanne tiagal ngal teddengal ko hakkabe to leedi burkina faso o holliti fa hannen ko neuf yemmer ko noddirta facebook yo huune watra ko faboto yeytinobe led afrique ko naari bangal cinemaaji fu kawrta holitinde hakkileji mu en kanko chokkel ko kala mayga ana tewtra bibbe leedi mali kay leedi burkina faso fu tinno dokkundira juude yalla heba hunca di torraji maataadi lede leede didi le o watti micitunde wi sesel chubado le o batu noga jetti bo ko noddirta facebook ana naari bangal cinemaaji led afrique e final taba mu en ko yaata filmuji temdere e chafande jeddi wonko subale filmuji mujinaade ko yaata ujnere temel didi to itobe cinema leede chafan tati e joyi wongo holita jamare le o baddu leedi mal holliti film ngaji ko yaata chafan e joyi mujinaadi to itobe film leedi mal micitunde winde yember facebook hitane 2023 ana jokina fan nay lewru mars darto nunu
bangal yetere meden vision hande meman hala dadi papay hubno holta widan saura fatima ben nyaw hanyere lulinde hepatite denno dum do ana tawe ana yedo rezo soso ngayi di fatima ko juf wonko wadi bangal mudu yalla ne bedoro famu kedan fason alisisi
hello facebook mo eno dirta santé spirituelle et physique kany woni tagal gol do bindol jiltina gol do beme andetu le bindon gol ana holita le hem wiide dadi papay ana wawi saurude nyaw hepatite o beedi hendu wiide dadi ana hanen latare dadi papay mo wadata bingel kay na masaji tati ko buri yimbe le ujinere temede nay woni jiltimbe dum do hello mu en facebook nga parte dum wana ngonga de do safare ka wala fudo habbi non holitiri wi le dunki andan be kabaruji bidde challal e koliti dum wi le hepatite ko dum tawa fu wam safare kertanado dum professeur Moussa Diko dunki andan do kabaru nyaw o kanyuka holiti wi le jabanay o do safare o monarda yimbe do fu farta e nawtoraje hono sidi do chafaje jiltetede do be andeto be immobe jotto doktoro en be anda ko woni mabbe pesagol yo goto e dati mbawdi rende neddo yude nyaw hepatite o non holitiri wiide fedde ne be noddirta organisation mondiale de la santé
bangal yewtere meden wonde dum woni retour actif ben kabaruji moddi yontrande holta ben yo iwde kani bangal autre ben hippugol ngada gol to kani bonzo ben jogola kesso hage kuwaje leedindi dawol kanko mjeter o dum woni dawdintono o sedawo bomako do be radi dum dum nangugol ko warta unyaaji joyi ben vignette ngaji bangal don mali to herma kono lam sikasu kanko Moussa Ag mahaha wonko ene keda fasango alsisi
mi puddiran kabaruji amen di hala hippongol gol terrorisme be wadi fewde ngeni ni be noddirta kani bonzon le cercle bankas kikir alkamsarnde yimbe le sappo wondal be he aduna didon wobbe barmi tagal hippongol gol majere landinama bete aljumande le gallure bajangara fa narda kanan kobe hunchana hore de nagule nuko tabugol sariawol lamode kesse le leedi amen di urre to fedde le noddirta conseil national de transition kanyudo hala mudum hala male yonterande leedi amen di le nyalomo hande o region ay sappo e jena cercle temde chapanjo e jeegom kan komini ngaji temede jetti sapo e jeena wolle mayru fa hamde kabaruji amen le yontere de mi kalam hala dawol kanko Goodluck Jonathan wardire leedi amendi do ni ngado surore hakune leedi malika en fedde cdao chagal nyalade do fabbile leedi amendi kanko Goodluck ebele Jonathan nardi kanako be lam hakundeje o teddina calendrier mo be kawrude mudum o bangal landinde woteji di min timiniran kabaruji amendi e hala vignetiji peneji e douane leedi amendi nangi here makono le region sikasutu do wadi talatara bittinde le kerol hakune malika e Burkina Faso
sagabe do na timminta men kabaruji amen beta ko micciton tan o satu humta dobe men amen 3w.jotamani.org manno dum jamu 3320 do sede yetro meden magazine yetro meden magazine do hawlu handa na yobi do kabaru men mayo rano Niger ben bebe gilla wattu liru janvier ben de baler lidi mali ndono yimbe le hobe ngalure lamurnde bammi suglam mudum buru fufu holtan wiide e cagite libertati 2022 mayo ji mali di fufu kewi non denno won holti wiide o sabi weltere wakati hobe bi sabi taguji jambarnde kambe dunke hawlu ko holti wiide baraz muinatan wata latali ben kabaru dartinde kabaru mayongo denno kanko Mohamed Baba Kunta wonko ene keta fostango ni alcise yo nyalijo
fale lewru novembre ndu lumobe onaji tati gondi le ngallure bamako ne fu tayki ke wirin diyan dam bebi ngale wakati momi gon jon o hore ada wawi lumbirde mayo go koyde modale nukule yogaje nom holitiri wirin malinkobe yogabe odo kabaru ka ana wembi be sanne.
Cette situation me préoccupe, ça m'inquiète.
Gila boy odo ala hali o wembi kam sa ni tayki wirin diyan dam dam dipiki kaje de fuf ani sella dum tan holita ngrafin diyam nimule la video sabe tundi di yimbele ndupata le mayo go buri hawde wattu février won ko yimbe won ko jama o yata lotere le mayo denno hewti ndiam wala hikam anda fof no ngatta be dare dum dum no kuji sere ndiam woni ngudum na goddi sanne dande mayo go yo tidalo jati kabar mo hanila tare sugulla ko fof meede denno mi mila wiide na hani dum dawre no yawire
pour pouvoir faire face à ce problème
andi de tan wiide be bugol ndiyan dan tay kamal nukule kewde le balere leedi amendi hamidu waygalo goto e gollole sur mo be noddirta direction nationale de l'hydrologie holliti wiide be bugol ndiyan dan ka kulle faahi fu sabi bindu
le tarissement est dû le fait
que do tidala son taki vous savez ala hali mayo ranne bo hikka ndiyam natali bangi goddo dum yu savi nokuji ndiyam yorta warde sabi son taki yu fa son jangabi iwre nokku gine fa yotade baraz markala le kuri domete fadde mu yottade le wududu ma sahal leedindi yo iwre lebi tati fa nay
3 a 4 mois après
fewde odo kabaru dunke andan do kabaruji bili de hawalu sumana kulibali ka ananarda kanan ko be lindi fi dabereji yalla na heba hunchande dum hore le wi mako dido dabereji ana wayi latal sababu yide ndiya mayo jilibango bamako do fayeto kerol leedi Niger.
Il y a beaucoup de programmes qui ont été inscrits.
Yo di kewdi sartama bangal mudu e misalo programme lulido PDBS madun tawsa yo golleji handi latal sababu lam o nyiba baraz ngaji bawdi natrade bangal gese hono wuri baraz markala o yo nokuji lam o natorto kabar jogoran jamdom hono do wuri yere ni alhari jamdom na wi haybede ele hitande fuf
une bonne période de l'année.
Direction nationale hydraulique kayndo gondini dido halaji horojo kumani do golle majum le nokko o ka holiti wiide won dabereji gondudi fi hede yalla kabar o an hebene jogolan Hamidu Waygalo.
On est en train de voir du côté
min gondi jewde hon wawta dawrede bangal ginitur sabi nokku hebama lulirdo fumi baraz fumi o soni le didde mbawi nyibredun sabi kabar mudun an wondi yewtede talki jati cinama bangal mudun sabe na fogal leader fuf ana ele odo golle o ndena soni le didde juugina dum e do wawi mobude fa milliardji jeegom metre cube ndiam di do milliardji jeegom su baydama e milliardji didi metre cube di selenge latto milliardji jetti mbawdi jati dartinde tidalla mayo Niger go
on peut encore réguler le Niger
so bebugol ndiyan dan kanyuka ana wembi yoga yimbel gombel balere leedi amendi andinde tan wiide le hakkuna fayotto le saha leedi amendi wana non do wordi do mi kaddata e magazine amem kalen hala hawalu mo Mohamed Baba Kunta landini min jie ko yontere warore ko